mpulirambu musima byennyimba ero kuluno kakati naleese bipya nembituma erinnya kawomera nnabuka ng'omubisi ogw'enjuki gwe gudda wali kano kasava ate nga mmwe muli akanyama abaami n'abakyala sirimba mmwe muneese abawala abafumbirwa mmwe namba tadde muli omukazi malaaya kamusune mu ndongo kubalumberwa abasajja basajja lutusa nnyo naddala abasajja muyige kino ekintu malaaya mubinze namutamwa ekiyubayubaabwe kigwanga olusiripa akuuba saawa bbiringiza ekiraali mu bbaala ne bwoliba mwavu luki olwo namba emu bwakulabako sente malaaya akuliibiita katika munyumyeko mbawabula abantu kuba ku ludda lw'abasajja malaaya batuusa nnyo kansumulula emboozi kuba bannange nabasoneewange gulinga omukeekeeka wuliriza ebijja ebyana birina mmunye ziri tezigambika gwe kukiitaana ekijja wamma we nali ntudde ekimyuso ekiringa kyo n'ettungulu nayogera amasajja nga nkisimye nenkamala yondabikidde bulungi enjogera yeesayina n'ekyokubiridde ali wakula akazibu omutima sirina ebirowoozo bizzewo omutwe mpulira mulimu obumya myasa ne wentudde mpulira mbabuukirirwa nsonga kubadde yali nkusiimye nnyo olwo malaaya n'asanyuka n'akamala mu bbaala mwe yali n'okulatta n'alatta bwe yafuluma ebweru n'ageyanze n'akamala erinnya ery'obuzaale n'ebbatize nassaamu ebikyankwana nkutte mubuuda nnyo mulenzi mutooka ku maaso nandongo ye godipule n'enjogera yennyumira simubbi wabula omulimu gw'endongo abange mwebala okusaba katonda nfunye omukisa nimbangaekiriga olwo nsala amagezi ag'okutoloka okugenda mu ddakiika eyo era natoloka nembulawo bwe ntuuka ebweru nekukuma mu mmwanyi nali ndi awampitako zikunguza ngolwa nnoonyanga nkoze omusango wali nadduka ekiro ekyo okateba mpita ekkondo nsonga ya mukazi malayo ono gwowulira sumulula emboozi bannange tega okutompulire nakugambye nabasoneye wange gulinga omukeekeeka busembera ompulire nambaali ebweru naali munju sembera ompulire ndyoke kati nsumula emboozi kuba malaaya wama batulira okukamala kavuma nze nabasoneye wange gulinga omukeekeeka kansumula ebyange okunyumya malaaya kakati musogole bukyali ewa malaaya n'asanyuka n'akamala buli kalungi n'ebisiike n'ayiya ennyama kulira ya siringi sinsanvu epakiti eyasigala sebagula namba ekibiyiti n'agula emitwetwe nassaayo bw'owulira obukowa omwami bukukutte nnyo kitawe n'ojjayo ogwasigala omukulu n'ofuuwa bw'oba ogenda okuddayo eka gy'obeera olwo seba obalankumi zonna nga kitawe olekawo bwotuuka eka ku mukyalo w'omumaka n'omucunga n'okira omupaka sooweeka kavuma nazze sirina kisoo okunyumya malaaya mbakuŋŋanya mwennaka mbabuuzeemu tubawa ensimbi tubawa muzissaawa weewaawo malaaya mutusiikira ebintu nyinayo malaaya gwe nawo omusanvu eddusi nga yawaako omusolo gavumenti n'eryako yandibadde kaleera kalekalekaleko naye yazirya zonna zonna n'azizisa kati muyinza amagezi ag'okufumbirwa mu malya bwamala okukulya ensimbi wenna n'ogwamu olwo mu maka nerifuuka eddindirizi nyinayo ewange gwe nawasa n'endeeta twava ku katono nga wakatuyombyemu nayogeramu bibiri ekyokusatu n'abisiba naganda kumubuuza mukyala tubadde tutya nga yakabina na nyinyi aragajiamba nakana kumbuza mchala mkujoka mchi yanko yesagala kunyomirwa twine nibuza ndigala munyoma mchi malaya musiwa maka malaya musiwa maka malaya musiwa maka mutambuze malaya wakabi mukamba kotugana ko obanyama yujirike malaya musiwa maka malaya musiwa maka mutambuze malaya wakabi Niwe kugamba kotogana ko obanyamera jireke malaya mwatu tamadra malaya mwatu tamadra anamuwe birungi gwaleka atatamuwe birungi gwalaba Dala malaya musi wa maka basajja banange ndikira joba kimutika malaya musi wa maka malaya musi wa maka mutambuze malaya wakabi mutambuze malaya wakabi malaya musi wa maka ndiwe kugamba kotogana ko obanyamera jireke malaya mwatu tamata kugambe mwatu tamata malaya musi wa maka malaya mwatu tamata